wanawake saigine ni wakora.
Uongo hiyo.
Really?
Ate mara sita. Mapenzi. Kwani inahama? What is that? Bwana yako amechoka. Mba hazivanani. Wanaume hawafanani.
That I can't accept that.
Ni mjiki kama mama yako.
What?
Mana hawa ni wakora hawa. Na nyinyi wa mama. Don't ask that to husband.
Kiamu ni mambo kani?
Mimi wesi kuniuliza. Takula gumi moja bao jayola. Itakuwa breaking news. Nimeshinda kwa